Nafunga macho nikijaribu hata kumeditate. So hard nahitaji lazima ni concentrate. Nilopitia janifundisha mi kuhesitate. Siwezi lazima mguu chini kama homo pako fresh. Yes, sometimes lazima force ndo tusue. And that's the way you learn how you gotta do it. Kuna wakati unaweza hata kuwa insane. Mana kuna wako blame, it's a shame. Bora tuchubue. Smoking them doobies tunahitaji hata ku get away. Tukiwa maskani tuna imani we gonna find a way. Time to get money, nyumbani wa eat my niggas grab a plate. Washikaji natokea street, that's why we never scared. Living the life, hey, you know we never tap out. Tukiwa studio, it's booming like trap house. The life we choose, wala tujuji zaku chest clout. Walking day, night, till we pass out. You check it home, hump your white kuwa sour. Ukiwa mzembe ndo unaweza ukapagawa. You gotta learn how to fly bila mbawa. Cause wengine walishia kula madawa. Kiniona natoka ghetto na kwenda ghetto. Maisha ni rough ndo maana tuje kusero. Living this life can't even fucking describe. Matter of fact even when it's sunshine it ain't yellow. Jua linawaka tovai kapero. Alinitata squeeze ni lucky ni kama jero. Na unaweza kwa umameno. Mambo yapo tight inabidi kuthrive. Ili usurvive tu kama chemo. Na ya maneno ni zaidi ya kwa juu ya instrumento. Mana kachanisha data naza kutafuta menu. Na hali yangu ya maisha najua mwenyewe tu ninapoka. Manapo hapa ni nademwa na karibia kusa. Mtu mwingine geza kuikata. Look around my city lipo kulia da. A lot of niggas from here kufanikiwa. Na hata alofanikiwa it's clear they went through a lot. Na huwe mando kwanza na ingia 25. I wonder how it's gonna be like if gear 35. I gotta make a move, I gotta do this now. Nikis and bear, nika snooze, nita kuwa clown. Baby mama ana complain. Chumba kimoja cha kupanga na baby's on the way. Minajipanga tu ili mamba tunyoke. Ila ye kuna wakata na isi kama mina play. Nambia bae just wave, usache kupray. Cause hey, usone tu watu na slave kwa soko happy. Watu na voishi these days, ni zaidi acting. Sometime na bidi wishi ka slave, mamba we safi. Tongo Records, Tongo Records.